maze kuireba bazamuka kumusozi Sinai babira Mose bati Mose twereke Imana igivugana nawe Mose yemera kujyana nabo Imana yivuze rimwe Mose baratangara Imana yivuze rimwe Mose bagira ubwoba bati Mose Mose rekeraho
Ibihe, ibihe, murindi jambo ryawe. Ibihe, ibihe.